waliwo mwami yansanga ntudde ku balaze wange gye nsula nga nsulisa omutwe n'ambuuza ekintawusa obwonge kyenkubye ennaku omusajja teyabeera mubi nannamusako nange ne mwanukula n'ambuuza bwe ndaba ensi eno ko nze gireka ensenyiza bumaliriko oye nti bbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋaanya ne zibeerawo ensobeera ogiwewula twayawukanya kimanyi nti nno bbula lya nsimbi erimpeseewese so nnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeeze be wabeerawo amagezi tekisalire naye omuntu ekigumba obya naye bona oba okirabye ojja kunyiiga ze mmanyi okwawulamu ebidibasizubula gyegi n'emirembe gye nnunda manya ekikyamu n'enkiisa ekirungi n'enjoola bona otuga omubwambulago toba kantumbu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toya kisima weekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wankyabagabula kiwalumbe kyotukola okutulesa abatabatannayawula nze ndowooza wandirezi n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu oganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo na lwabiri sebwogula ennyama ewerako mukyala waafumba abaana bo balye bakwebaze nti munnaffe taata weebala ottugulira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafa envunyuzi kyakumeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate ndagula byekakafu gino emiranga gy'owulira olumbe olubeera lumaze okukuweta tegaba amaziga ga banno nti afudde obeera obalumye kukamala kubakwoza ku munyezi gweko olufuufuufuufu batunule nga ziraba bawenje byolesa okukulidde waddeyo bali mbunyomero abaana babafaani amumanya mutuweye yeeyagaza atunuulira wadde nga babagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibi tuleka bato amabujje agatannayabula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nnagitegedde ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngula nkumu ne tulyako nga bunnange bulaba gye buulidaagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo obulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe rubbi katiraba twayuya awava obuzibu buno beeba n'abakabi b'eŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bw'olirekawo ezaabu baliddira ettu lya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi bye yaleka abaakola ebyo by'eŋŋambye beebakungu bazira ogenda ensinjiweddeko abakabi bannaffe kale mwefudde kyotosuubira kunno omulembe gwa bwamuleka ata abatabatannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru wenda mawogo okiwulira naye singa eriyo gwoba otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro n'emmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigaali eyo bw'osisinkana ngerawo ennimba kuba kweki kyokola nkunya bibyoti weevera ndaba ne bulireko ebingi kunno obutibi bweyagaza abakungu bazibeŋŋambye munnange be babyemiisa beefuula ababukuŋŋaanya luno olunaku lwozinkwa bulira bwe babwesooka tikitalo nnyo kubaaba nina ettaka yali egulira limujje mu nsi n'agenda era nze ne balindekera munaaligula ne ndiwona ne ngula emawogola ewagazi yempala nate zinnayala buno obusengwa yeganga banamayirizo gaweza bwawulira bwennyumiza kyekiddako gyotonnalaba olumala okwabya olumbe buli omu atunda waagabanye bw'ate abakulu baagambye ebyo ebyavaako olumbe kitaabwe n'azika ewunyisaolowooza byendojja ebibaawo kwomala okufa n'otunuulira amabujjeko ge balibbako ebikutuuyanya zaabange mbabuulira lwatu nti bwe ndifa ebyammwe biriba bikomye sisuubirayo omuzira kisaako enkakasa libaseesa njogedde eggumba lyoluma ng'ondabako omunnange erinja okukumala bino ebirala byenkuŋŋaanya kulibeera mukisa nnyo okubifuna mpozi mukama ng'ayambyeko bannange ne mmala okubakuza kale nno bwe nfanga ne mu nziika ebyammwe biriba bikomye nze ndiba kitamu afudde nga munywera tebangayo kujulira mwekumanga mu nsonda awo ennaku eriba efungize bamekete olukuttaka kuzaala bwe buba mufunanga ekimi wali ne mwesiba mungende mugume kuba ennaku eri be batandise tondo butonde eri otuzi ganaganywebwa g'olaba gali kulangiza eŋŋumba gye nziyegese ku lukuusi mbakakasa mubeemu okumanya njogedde bitono biti bibeerere ddala mu mitima ng'omwajjukiza munneewe abakungu bazibe ekyawa buli omu asika n'akweka ebintu ebikalo n'ensimbi nze kyemulidde n'enkiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayuya ku luli bwe muliba mu nziise naawe awulira bye njogera ne kuba bw'oti weesunga obubbi bwayaze geva wano kugisala ŋŋende nkiryeko n'obwana bwange obutookala obutannayawula kuba nseesobera oba kye kyetutuuyanya kwogera ebitayambe bwebeerayo abananjagala munnoonya gye bakwesiira mpabula balinziika teriiyo bintu byenkwese mpakirira ddala olubuto eya bintu majje yekyange myeze basudde w'abangi abakungu baziwe ŋŋamba genze basudde w'abangi abakungu bazimwe ŋŋamba nga muli babiri